tell I take back my phone. Abanye akaza bathi ngoba ngisakhona ngijabulele kube mnandi ngisakhona ngoba zonkinga mina mangishona yengisiphela nje i-vibe mayikhona abanye akaza bathi ngoba ngisakhona ngijabulele kube mnandi ngisakhona ngoba zonkinga mina mangishona ithi asiphelela yengithi asiphelela yengithi asiphelela yengithi asiphelela yengithi kubumbura mbura mekakhona bebezo jabula abantu manje kubumbura mbura mekakhona
It's a spell.